Kutakamani za dembe ya abana bagala ebitundu 10 ku 10 ku mbalira y'eggwanga zigende butereevu mu kutumbula embeera z'abaana n'okulwanyisa ebikola ebityoboola eddembe lyabwe. Flavia Kabahenda, ssentebe w'omukago gw'abaka wa Paalamenti okukwatibwako ensonga z'abaana mu Uganda Parliamentary Forum on Social Protection, yali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekyegeggwa, ategeeza nti endagaano y'ensi yonna ku ddembe ly'abaana Uganda gye yassaako omukono eraga nti ebitundu 10 ku 10 ku mbalira y'eggwanga zisibwe mu nsonga z'abaana. Kabahenda ategeeza nti kyetaaga n'okuteeka ensimbi mu kitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'abaana n'ebyamaka olw'okwanganga ebikola ebityoboola eddembe ly'abaana. Babadde mu lukungaana olw'omulundi ogwokubiri olw'ebitongole binnakyewa ebikwatibwako ensonga z'abaana.
Tuwaddeyo obudde really okulaba ng'abaana bali mu mateeka, kati kye tulina okukola kwe kulaba nga tufuna budget ennungi, financing, staffing y'abapoliisi bano abalabirira abaana n'ebyamaka, staffing ya community based services department ya district local government, okulaba nga basiddiyo balina entambula, nga basobola okubaako ne ssente z'amafuta ezibatambuza okutuuka ku bifo ebyo abaana bwe batyobolerwa, abamu abayamaze n'okumukwata. Naye olw'okuba CBS department teyinaawo ssente z'amangu ago, bagenda okutuukayo ng'ate ne evidence yamaze dda okukola ki, okubuzibwawo nga tebalina kyakikolera, obanga n'abano ababadde mu nsonga zino nga bamaze okuteesa ate omwana ye bamulese mabega.